zlouder.com.
So what is so many conda? Nilipe pressure. Ungani zonde mwe ufoni lani neja. Nijite vala. Besani yesa. Mulina mwa ingaba sini zonda hate. So nonga so many conda. Nilipe pressure. Ungani zonde mwe ufoni lani neja. Nijite vanga. Besani yesa. Mulina mwa ingaba sini zonda hate. Sikuli kesi nina pange mtu nichita vini kwa nisa nesi nina pale mtu sindi neye mbuye yesu so sininga pale mtu ni vinzelu chabi vina paka sina kule mtu sono ngati ni makole wawe na osa kambaku ni mwela ndala mazanga si zaba maibaku sini kuja kwanu watu lupa mbasa yaku kilo chewe upezeka na ndiye nina nikapita na njinga ya green ati ya pita mambala yo si tampu ya wanzanu that's the only thing you wanna see. I'm sick and tired of niggas trying to torture me. Mentally, you saziva, but you can say some mental. So what is so many conda? Nilipe pressure. Ungani zonde mwe ufoni lani neja. Nijite vanga. Besani yesa. Mulina mwa ingaba sini zonda hate. So nonga so many conda. Nilipe pressure. Ungani zonde mwe ufoni lani neja. Nijite vanga. Besani yesa. Mulina mwa ingaba sini zonda hate.
Mankala na pressure ni bagai uloba ni zonde baji zenze ni sampa kuliba jute kaiswa na bakonde bagai benango ni hobi muzaka itinga paka chemu kakote kufungo lingana na ine bagai mubeki wa masebanya ote things up on smack the Caesar wakembo tina wapachika musasite botika tudi kila mufuni kuziwa wabundi bafika vikeri mad kama tika palevo yanzi bafika miye maboy tili na resepi so boys na java mustutio bapika so bagai mukambacha mwale pepe kanebo mwataba feni misha wafi kumishi misha dozu klemi the sick nishino kupimisha. Mwana chamba sha, ikuneko ni bae pa nimo ni daba cha. Upiti tetonga sha, ngatomika mwese ama fanzi balete cha kwela kasi binga suma ni kono. Chita chekwati wa suma ni wana nini masafuka ni zaku kundula ndi japa la suka nona ni kono. Kwa kuli mapine muziba tipona nopasa usiku musuba ni kono. Tupisha na chena wapubu wependeli kwa skwatu
yungo tipa chila na zonde. Suma ni konde, nilipe pressure. Ungani zonde mwe ufuni lani neja. Nijite vanga, osani yesa. Mulina mwa ingaba sini zonda hate. So nonga suma ni kono.
Exclusive to zlouder.com.